Amelina, DNA.
Love child pan the girls.
Una zuka manang, una zunda na rusha na nito ichanganya. Udi nis na madu, udi nis na masela panito ichanganya. Kamu wale ho. Ni weekend imefika, tunakwenda kujirusha. Fanya himba na chokota.
Be working from Monday to weekend. Only part time celebrates, we not sleeping. Love child, Amelina, DNA key. The straight vibes from the club, no them can't beat this.
Tuende zetu mwanangu mzuka tukivyetu mbona unanichanganya. Niko fiti mwenzako hofu tu ni kwako mwenzangu na nzingua.
See me work hard, me just got paid. Pocket full of cash, spend it all, me afraid. Want to get me swagger home, no it's kinda late. Looking like a star now, sorry for the late.
Kawani feel jo karibu. Si tuko hapa tumekuja kuharibu. Leo tuko hapa kuwakilisha. No, it don't get no better than this. So one, two, three,
Lego. Ah, watu kwani wanataka mengo. Kunyeshe meno wabaki na mapengo. Itabidi nime cool. Hasira isifanya mini lose, hey. Mungu wa sante kwa maheta. Wakajua vile wamenijenga. Wakajua vile mupenda kugonga, kuroga, kuhit na kucheka, hey.